ndaye kitinol chapande jene yedidi ngendam tokkuru almasihu assalamu alaikum won sobirabe heditobe min kofni won be inde allah jawmu salama giddo ko moy fama e do dolawol gonga kungolo mabbiti e o heba salama gonduka be mako ha foray in cerake gartuki amin hande nga waddan gon siriya mon kalawol gonga kum bana ko min ini no der siriya chalika hande en daran banoy tokki be isa almasihu hani ngedira ngam fottango jawmirawo allah en daran nudin kitawete ki der bernde pukarajo almasihu sey wanga der numoji mako der wolde mako her hali mako e yadu mako accane min lawal ngam famtin gon moy woni tokkido isa almasihu be gonga bana ko ngino den tokkido almasihu be gonga woni andititdo hakkejo yeso allah cenido e maray tammunde sam ngam o nasta aljanna be sembe mako nden odon fama taskara annabo en andini fu taskara ka allah wadi ngam yafa go hakke bibbe adama taskara man woni mayde isa almasihu adilijo do leggal gafangal allah cenido accimo maya ngam dalila aybeji men o ummitinimo bo ngam ha en keba yerdu e mako der dammudum kadim tokkido almasihu kanu woni on jabudo be bernde mum fu habarol belgol gol isa almasihu nden anditiddo be labdum hakke mum yowtake dum banano jawmirawo cenido inori dum der wolde mum allah jogoto goddo o ban biddo mudum dum kanjum winda der linjira dum wi'ama kala jabube isa almasihu nden nuddini be inde mako kebi bawde latago bibbe allah be lataaki bibbe allah do dabi e yimbe do danyego amma ngam allah hokki be ngendam kesam nden kam ton kebi wartugo bibbe allah cenido be nuddinki isa almasihu e mayde mum ballay har itandi hakke on kalkata sam amma allah cenido hokkanon dungayere yedugo ha foroy der aljanna tema wotbe jaboto yam banani kayya to ni dum hoyrani tokkido almasihu nastugo aljanna nden kam wawi yedugo banano fottani mo fu o huwa ko yidi bila kulol hitago ngam allah yafake hakke mako fu banani dum wayi kadina numol kallungol e dum don holla numan be banani pa mai ha jonta dum e wonete hakke nden bo be anda moy woni allah cenido isa almasihu wari ngam rimdina en digam hakke lamanido en o warai ngam o sembidina en do hakke ka nuddini isa hakke wawata lamago do mafahin be gonga sona benbe sheidanu mbawata wadugo hakke nden cerodum amma neddo mo allah cenido hisni nden yafi hakke mako be moddere mudum goddo o bernde mum sanjititto allah cenido lotan bernde mako e senande mo allah huwani banani daito to hakke fu kanju woni ko bindi andinta ko moy hauti be almasihu lati neddo keso ko latino boyma salake ko dume fu lati kesum hamin jamawon toni on don borni limce labde daneje tal on jahan jododon ha nokkure nyiddunde na a on daito to kala hunde tunwinande limce majum fu bana non bo be ben de allah cenido loti hakke mumen on marata haje hugo ko fottanta allah cenido nda misalu fere to goddo yafanake en yamande tunde en jaban hugo ko mettinta mo bernde na a mi tammi on gadan no gatton fu ngam huwon ko fottanta mo bana non bo to allah yafake hakke mun fu nden hisni on yanga dan dumika on gettatamo e teddi non mo be bernde mon fu ko be bolle e kude mon der ngendam luttandam on na kedite ko linjila andinta do ben wondube be jawmirawo isa ngam boyma enen boyen galano famu en latino lutbe majjube en latino maccube sunoji e gidaadi kodiye en donno jodi be ganyandi e kaji dirki wotbe ganyen enen bo en ganyibe amma allah kisno en wanginani en bode ngamume yide mum o hisni en nangam en kuwi ko fottanimo amma ngam o endi en de kebden giwam baptisma ruhu cenido danyen fahin latini en yimbe hesbe ruhu majum allah wanci ngudum dow meden be yesu almasihu kisno men ngam dalila mo era almasihu kebden yerdu e allah en keban ngendam dumidam bodam deneten. Dowtane Allah ta tokke sunoji modon di tokkinodon yake won anda gonga, amma bana Allah ewnido on o cenido late wonon bon senibe nder ko mbadoton fu, ngam Allah wi'i late senibe ngam min mi cenido. Bana noy kadi dammitinirden ngendam tokkido Almasihu latoto, nda bana ni ko Allah cenido renata diga bikkon mum ɓe bangina dow duniyaru ndu her yaadu maɓɓe haali Allah cenido. Ko jogotoɗen kam Allah cenido yiɗi ɓikkon muɗum laato bana muɗum seniɓe. Oho, amma noy Allah wayi ha nder haaliji Allah cenido fuu kuɗɗe ɗiɗi ɓurdan woodugo, ɗum senare e yiide. Ɗume kadi o ɓuri yiɗango nuɗɗinɓe mo? O yiɗi laatoɗen seniɓe ban kanko o cenido, nden giɗidiren bana o yiɗiri'en. Ngendam cenidam e ɓernde hewnde yiide ɗo sendidirta yimɓe Allah cenido be ɓenɓe laataki yimɓe maako. Dalila man wolde Allah ɗon wi'a, amma to goɗɗo waɗi kalluɗum wayi nderɗum bo, nden kam o laataki ɓingel Allah. Bana ni goɗɗo sendidirta ɓikkoye Allah be kon seyɗanu, ngam Allah wangini mo'ere mum haa yimɓe fuu kisa. Mo'ere majum ɗon tiɗɗina en accugo hallende e sunoji duniyaru fuu, haa en joɗo nder hakkilo e gongaku e kulol Allah haa duniyaru ndun. En ɗottanmi heɓugo hayru duumingu, ngam en ɗon ndena nyalade nde teddungal Allah men mawɗo e gal yeeso Almasihu kisnowo en wangata. Kanko o hokki yonki maako ngam meɗen, bana ni o rimɗini en e hallende fuu. O laɓɓini en haa en laato yimɓe maako, maral maako tinotoɓe huugo kuuɗe boɗɗe. Ngam majum acce fewugo bolwindire gonga, ngam en fuu en kawti bana terɗe ɓandu wooru be Almasihu. To on tikki ta mbaɗe hakke, ta on nyalla be tikkere, ngam ta on dokka Iblisa laawol nangugo on. Laatinoɗo gujjo ta meta wujjugo, sey o huwa kugal gonga be juuɗe maako haa o wuura, o heɓa wallugo laafuɓe bo, ta mbolowe bolle bonnooje sey nafooje tan, haa on mawnina nuɗɗinki woɗɓe, on mo'ana nananɓe on, ta cune ruuhu ceniingu, ngam be maagu Allah waɗani on lamba maral muuɗum haa o rimɗina on nder nyalaade warande. Ngam maajum cottine mettenga e ɓernuki e tikkere fuu diga nder ɓerɗe mon, ta telɓindire, ta kuɗindire, itte ngayaandi fuu caka moɗon, amma maslotire, mbonindire, jaafotire bana Allah yaafori on ngam dalila Almasihu. Onon on ɓiɓɓe Allah yiɗaaɓe, ngam maajum kuuwe bana maako, sey on huwa be yiide ciftore no Almasihu yiɗiri en haa o hokki yonki maako ngam meɗen. O li'aniki Allah bana layhaari ban dokkal ngal Allah yerdi ɗum. On laati yimɓe Allah, ngam maajum jeenu e coɓki e suuno e irin maaji fuu fottaayi caka mooɗon, ko wolugo haala man. Bana non bo bolle cemtiniiɗe e meereeje e ŋidduɗe kandanay on, ndikka on getta Allah be ɗemɗe mon. On anndi walaa njeenowo malla coɓɗo malla cuunaaɗo, fakat suuno e sujidango labbi ɗum gootum. Walaa ko gooto maɓɓe heɓata joonde nder laamu Almasihu be Allah. Onon boo on ɗonno nder nyiɓre, ammaa jonta on ɗon ngondi be annoora ngam kawtal mon be jawmiraawo. Ngam maajum kuuwe boo bana yimɓe annoora. Bana ni kadi soobiraaɓe am yiɗaaɓe, ngiɗindire ngam yiide iwi haa Allah. Marɗo yiide woni ɓinngel Allah, anndi Allah. To goɗɗo wi'i yiɗi Allah amma wayi nderɗum o fewi, to o yiɗa derɗiiko mo o yi'ata, noy o waawrata yiɗugo Allah mo o meeɗa yi'ugo? Nda umroore nde Almasihu umri en, mo yiɗi Allah sey o holla derɗiiko bo yiide. Ɗo woni ko binndi anndinta daranandum ngendam tokkiiɓe Iisa Almasihu. Nden kam ɗum ɗo fuu yiɗi wi'ugo tokkiiɗo Almasihu waɗata hakke fahin malla o yiɗi derɗiraawo maako bana o yiɗiri hoore maako na? A'a, yaake feere o woofan nden o yanan nder hakke, amma o sembidinortaako nder huugo hakke. To o waɗi hakke, o waawan sembidinoraago dow inaare wolde Allah wi'ande. ijam yesu biddo mako labbinanen diga keji meden fu to en biyen gala hakke en pewani ko yemen en gala gonga sam amma to en tubi hakkeji meden yeso Allah en bawan holago monga wolde mako do tabiti o yafoto hakkeji meden o labbinanen diga aybe meden fu en dari kadi latago tokkido Isa Almasihu nadum hala dinatan mlarani kautal bengendam Almasihu heriaduma to goddo latake mo Almasihu o maran kautal tilimgal be Allah cenido bo Allah cenido mo yide kautal lugungal be Allah ngal Adamu ya Hawwa kalkirano sabida hakke mabbe Allah cenido wartirani en kautal man be lawol ijam Almasihu rufi dow leggal Allah siftorta fahin hakke men ngam Isa rondake hakke gondo dow meden dalila Almasihu Allah warti babirawo men enen bo bibbe mako en latake be mako dum kanjum bindi andinta ngam dalila Almasihu en fu en kebi baditago be Allah babirawo be balla ruhu ngotu jonta kam onon himbe ummatoje go na on jananbe malla hotbe amma on hauti dirabe ummatore Allah on yimbe sare Allah bo bana kuje fu chalori bellati be Almasihu fu kauti be Allah chenino digam duniya den be godi de sari ha asama amma noy kadi pukarajo Almasihu jogirto kautal ngal yeso Allah chenido do jamol gol en tawan der wolde Allah kudde nay to ni alata ke tokkido Almasihu sei lato da dowtido ngam ha keba bawde famugo muyo Allah den ngeda be seyo dalila ko Almasihu huwi ngamma den bo ngam hebugo yerduye mako ko gal tayfu en den be hebugo andal lugungal hedi Allah chenido aran tokkido Almasihu sei wartira nyamdu mum wolde Allah widitonde nde weti fu den jogonde nder bernde mudum bindi cenidi don banginana en ko Allah yidi dum nyamdu wurnandu ruhumen e sembidinandu ruhumen dum nyamdu welndu mo yidi Allah be gonga marata haje sei be biadum herita walde Allah cenido ngam o belado nde bana cunado nyamdu ndu ko ceten kala nyalade ngam gurnda meden didabol woni hakkilan gotornde Allah chenido babirawo men mo asama her tokkido Almasihu doare dum yewtugo be Allah chenido kalkal bana sobajo kolado pukarajo Isa wiata sei tokko wakkati ngam torago Allah en bawi wolwi didgo be babirawo men asama winkejo konde fu wala jemma wala nange konde fu o nanowen ruhu men hanayi dayago be Allah ko wakkati sedda Allah yidi manten mo e getten mo ndey fu ngam hali mako e ko huwani en o yidi en ngecca mo haje men fu nden bo en maray haje torago be wolde wore nonde o nanan bolle duniyaru fu pukarayen Almasihu andi do alati hunde maunde masin ngam ko woni non kam jawmirawo Isa be hore mum inanido tokkibe dum to an torake am ko dume be inde am ni wadandum nden bo ta chaklane ko dume amma andine Allah haje mon fu be do atorne be yettore bo tatabol sei o hauta be nuddinbe fere yitbe jawmirawo Isa Almasihu bana leggal gongal der yite hoyayi nyifego bana non bo tokkibe Almasihu hani chembidinoro be hautugo ngam chus dindira do woni ko deftere Allah andinta yakende don wiya sei ko moy meden suklano derdumen tiddina be ngam hollugo be yide ha en kuwa kude bodde ta en accha moptago be nuddinbe bana wotbe badata amma sei en chembidindira sakko mande on andi nyande jawmirawo badake warugo dume latina yabum kadim nane ko Almasihu wi pukarayen mum hidde o engta o wiibe sei Almasihu torro o ummito diga mayde nyalade tatabre sei tubu e yafu e hakke waje ha ummatoje fube inde mako dum fudda ha wuro Salima onon goni sedobe kuje den Khalifa kuna yabu atoki be almasihu wani lata goche roo mako be andin go habaru isa almasihu maido gam hayi mekeba kautal dumingal be alla chenido. Nden se dam kungu hadata do bolle tan amma se yadu ngeenda mako bo lato sanjidu nden sembidinandu etabitinandu habaru almasihu. Banani bindidon biya kadi gam laamu Allah wangata be bolle sey be bawde onon heditobe min hande on meedi jabugo habaru Isa almasihu ban kisno monna o jafido hakke mon den o wayliti bernde monna ngendam mon kewdam senare e yide Allah na on lati be fukarbe Isa almasihu be gonga min getti on be watan go amin hakkilo min gidi bo pamon e kitinol ji tokkindirdi didon tawe do kasen to on gidi hebugo kasen man on baawi windan gomin den min biyan on noy kebroton kasen man mallama to on gidi hebugo bindi cenidi bindaari non on baawan windan gomin den min neldan on goddi nda her tawroton min lawol gongaku bp 43 marwa cameroon hafa hin min on lornita dum gam pamon lawol gongaku bp 43 marwa cameroon Allah barki dina on den numte boddum ko bindi cenidi biata Allah o annora wala nyibre e mako ko tiz gam majum to en bi en narri be mako amma en don jodi der nyibre en pewi jonde meden lataki gonga